Yeah, wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna diki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisiemu hatukupikiki, upepo ufati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, konde. Mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. CCM hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inapompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Ikakumweteza
kaliba mbilile mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwi mama hii makonde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakupweteka kaliba mbilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.